samande no kaiengo kanungo yawa sami yonge ngani sandore ya wajangolo ero korotagore hera ni bendo medore kiring sai wezi baby temane imit kanguru imit na atoti wani maliza nakala chafu nandika andiko ni nyaka insha
ramba nyasezi kudanganya nyama mabia deri usengei owinja wera kimulo poka neno bia tingi kindegei
atoti chamuto atoti mena mena atoti ukizungusha naishi wana hewa atoti chamuto atoti mena mena atoti ukitingisha naishi wana hewa
wewe atoti ondisore atoti sungore neno nyiri mangento ginyalika jabera Kishanga, vilo nazitoka wala iblanda Mini metekwa, napewa mahaba
Ay, 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 yeah Bulalo, I say you do it now Jabera, yeah Kama mtoto, napewa masiwa
Ay, 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 yeah
Bulalo, I say you do it now Jabera, yeah Kama mtoto, napewa masiwa
Atoti chamuko Naishi wana hewa Adopti chamefu Adopti mbena mbena Adopti ukitingisha Naishi wana hewa Adopti chamefu Adopti mbena mbena Adopti ukizungusha Naishi wana hewa Adopti chamefu Adopti mbena mbena Adopti ukitingisha Naishi wana hewa
Osnauru Kevin Ratego Daktari Ye papa maneto Mama Messi San Brice
hey. Ya wagini pego mera hey. Mawa tenda wili pinyo pongi weche yawa Lakini wamosu mokuongo Ani lunga nyo nyachipala Wodo bongo Wada oko nyakotia Tando moso kosta ujua nkanyo hey.
Ay 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 Bulalo I say you do it now Jabera ye Kama mtoto napewa masiwa Ay 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 Bulalo I say you do it now Jabera ye Kama mtoto napewa masiwa